nafsi yangu nje cheze twist. Siku ya harusi yangu nje cheze twist. Nenda oa msichana sura mbala mwezi. Nenda oa msichana sura mbala mwezi. Siku ya harusi yangu nje cheze twist. Siku ya harusi yangu nje cheze twist. Nenda oa msichana sura mbala mwezi. Nenda oa msichana sura mbala mwezi. Msichana na nililia.